ራዲዮ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጀቀሰው ጅርታን ዋኒታን አደበር ሪርዲዮ ተናቀለ ሞለጋ ደምቢ ዶሎት ባኒኒ አክሞቱም ማፊ ወራኒ አልጅሩ ወልማሪያታኒ ነገን ንዱፍ ጋፈታኒ ከምካኔ ነማኳር ጎድኑም ኸና ማጋላ ላሎ አሳቢ ናጎ ጀደቲ ሪር ባሃ ጀደኒ ቲንባው ዲነጀ ናኑ ሁዳኒ ጀዳ ናኮር መልካን ወርክ
ሪር ከሊሰ መጋላ ደምቢ ዶሎት ዋም ይበት ከንርማተን ሆጀቶቶ ሞቱማ መጋላ ደምቢ ዶሎፍ አና ሰዮ ያሶሊቪያ አቦቲያ መንታ ደልደልቶት ለሞቶ ሁጂ ጋር አገራን ጅራተን ይፊ ጅራቶትኒ አርገመኒ ሩ ጀደን ትርማቶ ተህሪ ብቻ ከሳ አዴ ኖሻ የለ ኤርጋውን ሪር ከነረት ደርበን ኢላችሴስ አከስጀሉ አዴ ኖሻን
ነሚ ካራ ነጋን ሁጂ ጋር ሆጀቱ በይ አከንገሉ ደልደላንሽ ከራነ ጋጠይን ደልደሌ ጅሬኛ ሳከን ጅጅረቱ ጋፈተመ ሞኒ መቃሲ ፓርቲቲኒ ጫካ ከሰ ጅረኒቲ ሞቱማኒ በከቡ ኤጅ ሀለ ቀበተማ አማ ሀሮን ተጅሩን ነሞኒ ረኮ ኡመኒ አከታኒ ረኮ ሂኑምኒ ጫካ ከሰ ጅረኒ ሞ አከታን ጋለኒ መሪያቺፈመኒ ከራነ ጋ ነጋ ቆፈን ከለሲ ቦቱማን ካይን ስለኒ ወረነ ነሚ በከቡ ነገኛ መጋላ ተይባድያ ከንምርከኔ ሱደንደው አካካሌሳ ወል በቀሹ ቱንታኔ ወል ሚዱ ቱንታኔ ጣምኒ ቱንቁፌ ያቴ ዳፊሳ ሀጋፈቱ አካታ ከሌሳ ወል ላሉ ቱንታኔ አካታ ኢላልሳ ወሊፍ ኡመተ ቶኮፍ ብየ ቶኮፍ ወጀኑቲ ወል መርያና ቦቲ ገዳ ወግኒን አቦቲን ገዳ መርያቺፈኒ ዮኪን ጃርሶሊን ብያ ama kana wajinin ame kuna chitti yaate walitti usmi marianni hikamu danda waliminu walinyanu walinajesnu kallatti tokkotti marianni biya kanaf buabu sokkata dandeenyutte dani derga kan dabarsa
barsiisaa yaasin said hirmaata hiriira kanaati nagaana akka godinichattiste magaala dambi dolootti bu motummaaniste qaamni hidhate socho waangochuu qaba jedhan ibsanii jiru
abaa shanree abaa kasi kan jedhe waanuma tokko wanta kana kan jedhan jiru akka biyyaatti isa ta'e balaa leffanne isa kan immoo araarri gidduu isaaniitti akka ta'u waldoon walajjiisuun hafee nagaan akka bu'uu warri achi jiranis utuu warra kanan jibbiin warri kunis utuu jibbiin nagaan gidduu isaaniitti akka uumamu qaamni olaanaanis asii jaarsoliin biyyaas kana irratti akka yaadani jabis akka dhaga'an jedhamee dhaamsi darba.
Keessumaa mootummaan humna fayyadamurra obsa godhachuun irra deddeebiin yaada araaraa dhiyeessuun akka hidhattoonni kunneen nagaan uummatatti makamanii jiraatan gochuu qabaa jechuun dubbatanii jiru barsiisaa Yaasin. Itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa godinichaa obbo Gammachuu Baqqala hiriirri guyyaa kaleessaa qophaa'e hiriira uummatni nagaa barbaachaaf qopheeffatedha erga jedhaniin booda dhaamsa darbe jedhan irratti ibsa kennanii jiru.
Irra caalaa gaaffii uummataarra ka'een kan qophaa'e malee mootummaa miti kan qopheesse hiriiricha. Uummanni kana booda nuyi dhiirina sitti dhangala'u daraarra sitti godhamu kana booda nuyi nagaadhaan jiraachuu barbaanna nagaadhaan qotachuu barbaanna dorgomaa taane dinagdee keessaa kana booda jiraachuu barbaanna waan ta'eef rakkoon amma nurra jiru kun hundisa dhaabbachuu danda'u qaba kanaaf baane hiriira keenya hiriira nagaa barbaaduu keenya ibsachuu danda'u qabna miti kan isaan qopheeffatan waan qopheeffatan sanaanis ba'anii warra bosona keessa jiruufis dhaamsa dabarsanii jiru mootummaafis dhaamsa dabarsanii jiru warra bosona keessa jiruun mootummaan karaa nagaadhaan karaa nagaadhaan akka isaan dhufuu danda'u qaban gaaffii akkasii dhiyeessanii jiru warri bosona keessa jiranii fi kaayyoo siyaasaa uummata oromoo qabatanii jiran yoo jiraatan karaa nagaadhaan yoo dhufan arras booris hojjataatiifidha karaa nagaadhaan fitachuu dandeenya karaa nagaa barbaachan gammaddii kan bireesan jiru sana jedhamu kaasee jira yaa'u kun fedhii mootummaas ta'uu asumaan ibsuun barbaada kana booda nuyi da'oo warra fedhii dhuunfaa guutachuudhaaf deemuu sana ta'uu hin qabnu kan jiru kana sirriitti ittiin olaan kaasanii jiru naannarratti olaantummaa seera mirkaneessuun immoo mootummaan kana booda raarama tokko malallee akka hojjetuu fi akka hojjechuu jalqabe jala muree uummatattis himamee jira isaanis mirkaneessanii fi jiru.
Adeemsa araaraa kan biraa ammallee yaadame jira kan jedhan ilaalchisees waan jedhan qabu obbo Gammachuun.
Isa kana araara wajjin wal qabatee waan jiru keessumaayyuu jaarsolii biyyaatiif qeerroodhaaf dubartootaaf namni beeknaaf hin beekna jedhuufi namni dhageenya fi nagarre jedhu hundiyyuu karaa nagaraa dhufuu danda'u qabu abbootii gadaan jiru abbootii nagarra karaa isaaniitti ammallee daandiin banaadha waan ta'eef isaan itti himame karaa isaanii akka dhufuu danda'u qabu jala muranii itti himameera isaanii kan akka fudhatanii deemaniiru amma kana dura mootummaan afaaniin nuun jedha kan jiru kan sodaa qabna amma garuu qabatamaan anagarree jirra waan ta'eef nuusa mataa guddaa fudhannee jirra amma dandeenyetti deemna kan jiru kana kaasanii jiru akka mootummaatti garuu isa karaaraaraan karaa araaraatiin fixuudhaaf ammallee banaa ta'uu isaanillee dabalataan si mirkaneessuun eenyuyyuu taanaan karaa nagaraa hin deema taanaan fayyoo gaafate akka godinaatti jedhanii mootummaan mirkamuunee warraa wanti dandeenyu karaawwannu asumaan
ammallee taanaan kan mootummaan Mari Nagaf Kopa Ajad Uretti, the Balewaran Bilisumaro Mozoni Lita, Yada Kanaf Kinanif, Erede Devin, Bilbilu Hille, Bilbilanaf in Kasne, Ajaja, Waranabilisumaro Mozoni Lita Kantano, Bokumsa de River, Makajal Marojanamun Bekam and Wujin, Gafif Devikan and Rutas his name. Ami sedefa Afrika terkua kena frudan, muda nuka bufi bilisete, mutu mawajin akamarian nugode, murmi hinkamnu, jadanya keturan gawasun kini ni ada tama, kemabran, ana lalu asabi, magalain nanggut, kerirahum nota idatani, bosone kisasul tuan, kamutuman abawshani jadu, warana bilisumma urumubal alifacu fuwame mewati, namuta hinirmanu jadan kawamani hidaman jada, sawabana genye saf namni, makanisa kainjakahun negafati.
Ya ragana, kami hirwame, kamutuma siyaka, ana lalu sabiti, hirwame dawa mani galati, na shiftoda jadani itu warana bilisumma urumubal alifacu labi, umani mo hiriram banu jadi, wami kasani jana kupize. Jadi umatamiti, umani se dizamiti, bari arah, saat itu ulama arah kami, revicha ama, tidak ama, darah ama tu kita pemahu dia nak lalu sahaja.
Kena ulang kawat ini mohon niat aman isim betan juru.
Juru ama kawat ini ada baga tamiru ni ada juru. Jeda ni walau di gempa tu ko, gempa tu dah kami ni jadi mudah aja.
Enyu,
gempa tu dah sangat bobo. Kebelu merdeka nama dia tu, dah jua. Jual raga nama moy jual head tu dek, kerro head tu kapan ni dah iru gua. Agaklah nangko kesana ni tu jual nanda.
Malih itu.
Fababa iri dah sana bau di dek iru.
Iri bici gege sama ni, watung gege sama ni na firi.
Iri tu sung gege sama ni na firi. Umman ni cakap lisan dapat se Hindi de.
Ima kena kul kul lepas cuf bulcan icha kentan, obu amara se ganjit bil belenture. Ibe kas jero naf kinnan.
Malim
Nakamte.